kulan ku warsan uu ku mayba haka bandhi ka doonay hoob Ilaahay era qodob dood ee oo ka saabsan dhulka liska haysay intii oo badan oo beledkun bay dhow dhatiisay. May bajare sidoo inuu ku warqabno dhulul badan oo liska haysado oo ka yaalaan beledkun bay dhowo, taasoo maalmoogii inka dambooyta ama siniyaalkii inka dambooyta iyo biloogii inka dambooyo ba eetahan ziyaaday. May bajare markun dhibaatooyin eedan badan oo ku dhaladay oo barjoo badhiidi inay iska galan qaado waana nafna ka bata. Hataba si un walbadan ku ogaana may badood dhex dhignay Abdullahi Ahmed Oro oo isu ku mid ee walgoradka beledkun bay dhowo waana ku mid ee ganacsatada beledka bay dhowo iyo Yahi Isaaq Dheero oo ku mid ah dadka oo dhalinyarada ciidanka kuur galaayaan arrimo inta badan dhibaatadaka ee bulshada waanan ololeeyaw. Lamaadiyo arrintaan way diimay bahaytay markuu maadaama dhulka iska qabsiga ciidan badan yahay may sababi in dhulka liska qabsado marka horeba. May baana barnaamijka ka bilaabay Abdullahi Ahmed Irra oo fikriddiisa ha ku jeedsado doono.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Mukhtaar Sheekh Aadan Dalmar ciidan mahadsanta. Marka hore wayba waa kulli ana fikirkii iyo walaan ku argahayo ku hadalaya ku jawaaya sheega haddii Ilaahay era. Hortani oo dhibaatadan ku wiin oo sababtay isqabqabsiga dhulka wayba waa dhul badan oo waddankan 30 sano ka dhawaaday dowlad laan iyo marka dad badan oo dawladda ee isteebsha ay walaahanshaa ku warqabnay oo baadiyaha ku bahay magaalada Eetanka kororin jiraan populationki bulshada magaalada ka badaday marka kowaad horta dhibaatada jirta ma ay tahay dadka ma fahansan in ilaan kasta meel binaan oo dhul ah oo in deglay magaalada yalla koobay meel faday dadka dhul magaalada degan ama dhul kale in ilaara dhululkii oo hay oo iska qabsisho noocas hay marka may jirtay cadaalada liin ka hayna wayba waa hadii cadaalad liin hala barnaamijka koowaad dhulka qodobshii ilaa ku bilaabo hadii cadaalada dhabta ee ku xukuma lankasta damirki ha galfaday ama damac ha galfaday meelo ka hirfaday tiyadahay tii markii xalliin waay haddii may teegantaa dhululkii sabar loogaatiga hayay la lahayay dadkii la ka dhali 30 sano 40 sano jiraano dhisano guri oo marqaato loo diris loo walwalbala la ogi in ilaaha ka furo dacwad taas oo garab an helaas way ahmahmahdo qaldana way jirtay Soomaalida suubsatay haddii la eraa ku qabso ku qadimaysidee tiyadahay tii la xoojiyo hayna weyn sabab an ahaa cadaalad darada dadka dareemahayaan langa may hadda macay guri 30 sano ama 40 sano lang lahayay oo la gadaday oo marqaatidiisi adeemadiisi walaashi dhon lahaysada in isku qabsa ku qadimaysida barnaamijaha ka dayo dacwad la tiigsada oo seeda maxkamad ama saldhig markii isku qofkaas hadac wayo ama saldhig liin kuro maxkamadii seeda hadii cadaalad la helnay marqaatiyalki walaay meelka kalsoonay oo hubsiimo hal balasiista markii la hubsado la xukumo fadi oo lankaasi barnaamijkaasi in isu gardanyo lahan sheega fadi kii fikirkaas qabay isku dambeeyna ma islaha hataasa ka hirfaday heblow ad ku horeeyay bisal weelay adina dulmagan walma ka helaaso isku dhaaf marka dulmagii oo lanka isku koray hadii tijaabiib wal ka helay kan kala naqasabaas in oo macnaha suun isu markaas ku dib ku qabsa ku qadimaysida barnaamijka xasuubiyo suun saasan dacwada marka hadii cadaalad dhab ah oo xukunka gartay oo xukumaasi dadka shal socod salleen helna way buuha fisqiga dareero hadii roob laanta liin iyo ilaahay dhibaatadu suun aroodi kumid ata dadka maamul hadii jira in la shal socod la fade lixdun sano konton sano guri la degan in la iska qabsado dulmo waaye hadii dulmagaas xalliin ka helneena lang meelahaada doono baba injarna saan fikirkay ilaahay may weelayhe dhululkii bay dhowa 4 mitir un roogni anoo hadda aad HK 40 sano jiray an oo shan kun 4 kun lagadaa argaay qol 4 mitir hadda bay dhowa 150 kun dollar roogo marka dadkii damacaha galay hadii damac ay cadaalad leeyahay helna qofka system ee hore aan wadade walasha lahaada doono ma jir dhibaatadan inta ku sii badal doonto dulmaga inta ku badal doono marka intaas aragtida ilay kulay binaadan wala in gafini gafi wala in saxayni saxayin may fadaane umud ini marka ku horeeyti ilaahay ku absadaan iyo is xisaabiyaan intii aadan dhimana la is xisaabiyo nafta amaanu way amaanada geekil ko qaadadoon wala adan ka taladaana qabiil an lahayn garab an lahayn horko jir way jirtay maamado la eraa weelo goori duguka algaado lan ka gardaron hadii marka hor cadaalad leen hela lan ba gardaron isu isreebo fadi hoob ilaahay ku absin dadka ku tabeen cadaalad in leen helo la fade umud cadaalad la kashal soo hadii yada la way dhibaatada intuu ku sii badada safisqa intuu ku badada dilkin intuu ku badada kulli ana fikirkay intaasu salaam aleekum
Yaxyi dheega si ka aale Cabdullaahi wali ka tilmaamay sababta sheenaasi inay dadka iska qabsadaan dhulka beledkay adiina fikridaa hooba arrintun aad oo kaabaas ka darsatay
horta arrimo may laraaye oo dhulkan is qabsiga ee si walaalkay sheego maana Cabdullaahi horta runtiis waaye dhul badan la is qabsaday jira magaaladan gudaashay dadka barshay magaalada may laraaye waqti dhowo ha galeen dadna may boo dadkii magaalada ka dhaladii hordhaan roogayo badanaaba macnaha may boodad badan oo hayaamay macnaha ta magaalada tubanga jiraan oo may laraay si buunduuyinkii oo kale masmiilo barsho macnaha dhulka dawladda lahay oo la soo qabsaday dhulka dawladda lahay la soo qabsaday walaayay way ku bahay markan may laraay dhul shal gaday oo may jiraan may laraay 92 la shal gaday oo beesada markaasi macnaha beesatay lehayti oo la shal gaday hata dib dacwad oo la hanfurayna hata oo jiraan ana ma inka sabab ay rafaday arimoo macnaha hana naqdayaan dhulka ina caamay may laraay maxkamada maxkamada hadii oo lamada lan dhul la qabsato maylan baahnya in macnaha garti la qaado la xukumo dhulmada lan oo arant iska haysati dhulka maylan xukumo kor horta sabar looga in lan hala sabar looga markii la hala dhulka dhulka sabar loogada may ka goro macnaha la cabra dhulki binti barfinti miya dhulki la ogaado wali is sabar loogada in la ogaado markaas ka bacdi diriskii la warsado macnaha dhulka hadii todoba qof diris ee masato ila ma qof diris ee arantiyada hay macnaha meelaha surumaano maxkamadii ka dhaardan dhulki markaas may la raayil xukumo kore ee maxkamado may buu xiligi dawladda siyaad bara may hadirnay maxkamado shal sar jilad sareen maxkamada sar ee maxkamada hoose la shal rajare hadda maxkamada adiga dacwooda saleen toolay tii hubada ka dacwoote oo macnaha lankii oo dhulka lahay meelan kala lan xukuma lanki raacfaan qaada jari maxkamada sare ka dacwooda jari hadii cadaaladii maxkamada sare dib lahan nago dadkii diriska ay warqado iyo sabar loogday loo ogaada maxkamadii wala xukuntii baan bay dadkii wax xukumay ba nafsiyo badiima sharciga qobad jari iyo nafsiyo way hiri jari hatta may buu ahaa meel araay sharciga maxkamadii dadka ruugo wala xukuma hadii iyo wal xukumaan maxkamadku sare ay toomalay arantiyo lay xukumaayaan inkastoo hadda dhulka may buu xukuma badan oo tii ugu go'aan iyo ku qaadeen baan oo arag hoyna oo meel araay lamada qof is dacwaya samacna dacwada furuntulay dareeras hadbakii macnaha mari la araay markaasi macnaha dacwadiis oo furun furun dhinigii naga tooba macnaha dhinigii reer magaalada naga tooy lamada meel dacwada dareeras lay mudig aadaastaas dhulkan kulli meel la araay armooshi iida badadeen markii walaaso kala dhiyaan heer meel la deero hoyo meel la araay ah maxkamaddu go'aan ku qaadato ayta dadkii iska haysiday dhulka adeegsadaan macnaha ciidamadii oo meel la araay deegaanka hay nagadaan bas boolis mise meel la araay military nagadaan oo ciidan la shaljiyo dhulkii macnaha oo dhibaato badan ku dhiiday jirtaa taba meel la araay dad ka dhimadi dhibaatooyin badan ku dhiyaan marka hadii arimo wasay lama moosna ama meel la araay arimo wasati hadda walan ku qobanay macnaha lan ku horseena go'aamo ad adag han ku bana meel ku yaabay in hadda meel la araay naf badan dhulku si ku goog doonto oo dhibaato badan ku dhii doonto banaadanka may buu ahaan waylan abuuray may buu awli hadareer in is ogaado banaadanka walaana may buu may ka failiyeen in dhibaatada badana macnaha in armowasay macnaha may la raayay maamulka hadda geeka rooga haddii cadaalad ba magaaladii hanka nagnay macnaha may la raayay kala dambayntii in nidaamkii dowladeed la kasaaylan soo bina dulmo badan laku soo bii magaaladii magaalo may nagadaase may la raayay dadse fasaad ka dhiyaan cuduri kuway kuran may kuway kure rooblaan kuway kurta intaas ay may kuwaysay cadaalad doro macnaha xilligii asxaabta rasuulka salawaatullahi calayhi wasalam naga magaalo dhay macnaha meel la raayay markii isu surum heblow dulminya meel la raayay hebel oo lan qanciyna macnaha meel la raayay oo meel la raayay wali isu oo xumaatay lan jeysana lan ku qanciyna macnaha meel la raayay magaaladan may rugo koral erajari dadka zamankan nankii gardaran layb la jar marka may inku bahay macnaha adiga hararka ka dheeranay may inku bahay meel la raayay in macnaha meel la raayay nidaam la helo cadaaladna macnaha meel la koyto maxkamadona meel la raayay lama ku shal weelo macnaha maxkamad jireed hadii la koob armo maylaraay meelankiisada la fadaya nafsiyada assalaamu calaykum
okay cabdullaahi dheegas yaxye wali erey dhibaatooyinka badan ee dhulkun wala sababa waliba ku mid ayay erey dadkii oo badaday mujtamacgii oo magaalada hakabadadii iyo dhulkii oo nidaamka maxkamaddii oon go'aamiyaaso ko isku furun oo maabulunku deeraana go'aan aada oo tan fiiriyaasa wali kaloo kiinka daray su-aale marka la fadaw in la go'aamiyo dhul lahaanshigii dadki leh oo haysadaan dhammaadidinigu wali haysadaan waraaqo oo kakastabilayay milkiyadda dhulka ani leh may isleeta aragtida maadaama aada muddinaha roogdi beledkun waana waay arag ngeeto arrimo badan oo dhiniga dhululkana aada ka aalow inaha ka mareen i marki la leeyay i dhul laiska haysada maylan shardiya ini qof kale haysada marka hore
bismillahi raxmaan raxiim mukhtaar sheekh aadan dal mar iyada ama hadsanta hortanya wayba waaha bini aadanka sidiisba way ka shal nuulyaha walla iraaw maamul maamul kooxun mahmahado may jartee maamul maamul laan maamul kooxun waa dhaanta wala erow bini aadanka damacshay badanya haddii maamul lanin helna wayba waaha walwalba ku suurta galayaan may jartee hemisaar markii mooradii oodo mooro kale oodaas wala erow dadka guryaalkii iska haysadaan ma ahe magaaladan waqtigii dowladdii soomaaliya ay jartay caasimadda koowaado soomaaliya may haytay he muqdisho haytay second iyo three i two walinka shal murumaayo kismaanyi baydhow haddana geeka marxalad iyo shal rugaan dareemo korna lankasta horta way la fadaya walaa haddii lana farto shiliyadii foolmi dhigaaso walaa inii dadka ku dhaadhacaano waddanka yoolinkii ay ogaadaano waddan dadadmiinagada osayla kasoo bii shiliyadii ini leermaya ini ma e maamulka shiliyadis kor linku saarma walaa bulshada iyo dadweynaha soo bii kora may anagaase magaaladan dhatiya haddii intuun bulsho e ka nool jididkii la maraayay ba hirimeen may hiray lanka boosaneera ma jidka dhatiisku qodade okay haddii marka lanki boosaneeradii jidka dhatiisku qodada la aragaawba maamulkii horta dhulkii islahayay bulshada lahaytaba lanka leenku qobana kan kale inii landarasiya ee booskii islahay ka qobsada ma indiide haddii laha hela inii booskaas dowladda lahaytay bulshada lahaytay inii lankaas laha ku reeba la arga horta cadaaladda meelaha ku bilowdaas yeedibaba liin hayna beledkiiba meel la maraa oon lahayna boosaneera jidka dhatiisla ka qode saase liinka raalayay allora la lanka kale na damci hoob ha gal wali fado suubi kor hadii meel in isla lahayb lanka isku suubsay lanka hay sidoo ba injarna siyaabo kan kuwiin horta taasu maamulaanta marka fikriyadan haatoy feel haatoy halni rooy saleem haatoy wal ilaahan oo dhawaaji intaasu oo is dhulkiin islay in dareem horta dhul dad inaan wadankan seesil ku weeli america wala hal mar mal bilaawna adduunka step step markaa wal qabso to saacidaad ii kaalmo feel helaas hoobada inaad wal burburiyad ilaada ka fikirto ki maamul ahayn anaki taager wal niishal dareero male ma yarfaday wadanku inuu le dad kale haddu inuu isugu hayna male lan walba wali ku eedan qobday dawladda yana karaanshi dawlad lagna wal madareeyaan wal yaa cadaalad doron arga sorto tan oo isla leeya bulshada leeta mas'uuliyad yana dawladda saaranta ku bilaawantay tan kal markaas halin hele
warqada lahaanshaha dhulka lanka taageeraase oo caawinaad anagadaase si lin ogaado in isleey dhulka oo lahaanshiye milkiyadda uu san gaar ah caawi korta warqada sabar loogada lan gorada
sabar loogada horto way buu halankii hadeeri ama lanki haysta dhulki sabar looga leen hay sabar looga way atamar khaatu way cadeen sabar loogada fahmuu falaasiya naftirshiya sabar looga hadii la kara cadeema lahaanshi dhul way sabar loogadaas marka lankii oo Cabdi Shideey ha ku suubsado falsification ha suubsado iyo tii dawladdi siyaad bar suubidi marba miska darsamo quraan dhul lahaanshidi sabar looga hayna sabar looga hadda dawladdi siyaad bar ku soo dawlad biidiba ma u sheenuna lankoob dawladdi sabar loogada ee biidi haysada may kala jirtay umuddu hal mar misal dhimadaan hal mar misal dhaladaayaan meel mar khaati jirta cadeen jirta dadku hab isqabsadaan meel kashal bi kore mar khaati cadeeyme in leen hela shileed iyo madegan meelad duurma ilaamada is haysta bisa madegan warqada naftirsha may kuma himsana hadii warqada lan ka haysto kan kale hata has ku suubsada meelad dirisa rooga guri 20 sano 30 sano la deganaa inta qofo diris la kulli dulmo mar khaatim kan gadaa hadii liin kooyo la hela diris adaalad oo ku mar khaato furo barnaamij kas la hela mar khaatada salak shalba koro hadii mar khaatadi wallahan ku weydiinay walba wallahan ku weydiinay mudacay mudacalayhi lan koolay la taageero afshiilay la xukumi taas xukun fayl managadaas way buwaaha in dadka dariska walla warsado la fadeey gurgun ay deganaay ay la horta dadka hadii marba dhaxal aniska haysana daacwada iyo idan fududo hab cadaalad leh may walay mar khaatil el korwar gurgun abdullahi may qasina deganaay hebel is ay ka horeysay ka deganaay ana guri ana 20 sano 30 sano deganaay luqa aamusnaay ana deganaay ana xukun ka deganaayna xuk hadii ka degana 30 sano lamba maraha marti waqtiga xuga kiikay isun lan ka mara weelada fadeey marka hadii xog ana ka deganaay 30 sano ma deganaad koroob been way hadii liin hel mar khaati inaan 30 sano xog ka deganaay walan hele wal hubad dadka hal mar misil dhimana hadii is arag booskan abdullahi nan kun oo yahay isulahay abdullahi ku xogi lan lan xog kor majar hadii dulmo oo garab liin kelneba marka wal warsade dadka la warsade dariska ee gurugun ay deganaay abdullahi deganaay ma qasina deganaay intu sano yahay inta ku kooy kala haysta abdullahi yahay waa ha yahay hada aragna dhulkun anoo la halay hadii marka runta la xukuma daacwada bahiraasi lanki been wadadi meela kire hawd cadaalad laakin oo cadaalad liin helnay oo bilaay garab og ibushi geer og ma bahaayan alaa hadii lanka usleey in adeerkay maxkamad roog in adeerkay madaxweyne in adeerkay wasiir ee isu taas garab ka helow kan kala usuun in adeer lan wasiir lan hadii waayisan hela usuun marka cadaalada way la fadeeyeen dhawaada dadka mar khaatil ka shalbi taasan ku jawaab fadhiitaas kulli insha Allah
yahay deega Cabdullaahi wali eray dariska wali badoor ku qaado kore lahaanshaha dhulka lamaad qof is haysta in la xaqiijiyo mar khaatana naqdo koran lankii dhulka lahayni milkiidiisa saaka lahaado kor ad aragtay tiida ad oo tan ka daraasa waana fiir yaasi dinay kale wali bajiree guriyaal lag shalgaday waqtigi oo nidaamkii sagaal miliidi amal oo qiimo raqiis ah sidii geeka dhulka aan ka hayna aan hayna geeka wal halis naqdeed dhulkii iska haysta shali beeg aan sax maayne taas isla ta ku mid ee saameynta dhulka geeka intee badan iska haysta
horta taas saameynta sameel raay ku mid naqdaasa sababtoo ah may buuha ani mail aray mail naqdaas aan mail aray nanki guriga adku gadime nanku oo dhaladi malan dhalahaayan dhulki mail aray magadan way ka baacnaga nanki adara alle wal ku gadi nafsi mail ka aray mail aray ana walba ma ku gadan aad ka erakor horta dhulka nafsi marshi la gadaw dhulki markaa adka gadaas nafsi in mail aray dhumaleysi lan gashal gadanay markaa dhulka gadaas diriski iyo iridaas dhulka arkiyale in iyo nafta tiide marqaatada ku waldat samaana ha dhowdi dacwo hakeen kanagana diriska marqaatada ku waldat waqtiga telka jar magbo waqto oo mail aray tiknoolojiyad hormartay way dhulka markaa gadaas nafsi in macna mail aray kaamara masalka duubada sa ha dhowdi dacwo hakeen kanagana nanki adawla ku gadi soo kaamaradiisa dhowdi maxkamada nafsi ee kanagaas sabar loogu ku qatarsanta in lagu baaran diga macna dhulka marshal gado diriska la ogaado maxkamado sida maxkamado ka dhisnata sa gobolka macnaha weel aray anoo roogno oo bay maamul goboleedka koonfur galbeed macnaha meel aray saddex maxkamado dhisan awl ma hayatay dawladda nidaamshi sidiyaba dadka meelo maamulo gobolka mise degmada mise maxkamado gobolka leen dhalada jareen ku sheen jiray hata gobolkiyan dhaladeen dadka dhayb dadkii lama buu Soomaalida geek badanaaba may buu aha may adeegsadaas sheegi qabiil laaro hadii oo meel aray oo dadka oo geeka maamulo gobol kale sida dawladda la kasaa gobol kale iyin maana markii dad oo deegaankan isqabsadaan dadka diriska walu warsaday cadaalada la kuma jiri hata badanaaba ma aragoyna meel araay in maxkamadoogay meel araay oo sadiid oo maxkamadooda geeka bay dhaw ka dhisan meel faday maxkamad oo sara oo dawladda oo dhaxa oo state ka say macnaheeda meel araay hadii xukunkan until iska marway abeel ku qaada warqad qaada xamaran baa oo diriski imar qaata markii lan soo bi hadii maxkamadii cadaalad daro soo bidan nafsatiide meel araay xukunki ku qodo kor taas hadii lan hala macna armo amal ku baafade laan
wayahay may ba faday hay abdullahi wakiin dimana
bismillaahir rahmaanir rahiim urta arantaa dowlalkay isku hadalay oo ee dhulka hadii dhaxal tooyi ay oo marka hor mar qaatay linka soo bina walku doodo kor marka uu su'aal sax waayay arang oo jirto xaqiiqo ay wal dhaxal kaliye intii qofoodo la kaliye oo ka kooban yiin oo leen helna wal malgado ko ama yow ana hadii example dhaxalki ana aawkay leeyay oo ana reer axmed ibraahim hadii markii ana tusaale ahaan la tusaale la ku qaada wal ana aawkay leeyay adduunyada hadda sala sheegaya technology jirta asli jirta iyo oo way la roogay warqadda ismaaciil in wada bayd oo kulul lugaayo oo saadla tijeeyo warka bal hel jiray boostada hadda isgaarsinta iyada ku leedina markii hore hadda update oo mail helay fududay ah adduunka dacalada ismaaciil baad roogta in la isku dhigaa qof ka mail faday hadii example abdullahi axmed guru axmed ibraahim reer axmed ibraahim lahaayeen gadadi la era dadkan ee la dhaladii hoob iyo aakhirin jirnaa adduunyo roogan meel biyo roogan dhiga kulan hadii isla markaas ha ku hadalan erang arantaasi erang uu ku waafaqsanna uu iska ogolno walaalkana ma eh dhulkaas isla leena magada ma hadii la era xalshe degdeg waay waa war xaqiiqo ah laakiin hadii ana era 40 years 30 years up to 25 years then could dip ya hadda wooday ya gurigi dhalkii ana lahayn hadda wooday waay intee jareen 20 sano 30 sano oo kay dhalshe hadii la gado walaan ka dhigi waay hadda ka dhigo maad waa qalad waay markii hore la gadaay karaa lahay hadda damahay galay su'aal xaqiiqda taas waay ogaad koran hadii id aw kale iska dhaafa wal santi adduunyada keen aan like raal nagada korma hadii meelin ku dhigan ma jirto hadii aan karaal nagaday abaar aan ka moodi abaartii ku dib hadii aan era fikirkaas qaba wal saleem ama ma shaqays faylata ini lan ka dib dhul dhal ee dhul ku shaqsi shee in lahayna dadkii la leeyahay afkaartii la hela example hadii qof kuma qanaada sadegdeg aan dhiga korma il faga isla markaas haweer era dhulkaasi malgada kor qaybti aan kala hay dhalahay malgada kor xalalin hela laakiin laba tan sano ku dib hadii aan handa wada dulmin naga dastaas
on ka dambayntii may baa ka afmeerna fadaane doodan markii iska fikir darsataan ka dambayse isletiin iska qabsoon dulka aan naga kor xal cadaaladi oo kama dambayse sidlin shalbad baari dadkii saaysadaan waliko horeeyay yahya
taas may baa xal shaaciid iyada aan fududiyay may la raay ugu dambayntii dulka may baa iska haysad hadii ba may la raay qofka is saxaabiy nafsiyiye wal hukoomo ma sawal maamulo in mail araay geek adduunyadan la kuwada qabro usa galo inuu si saabi oo usan bay ilaah ku taba doona walaal iska haysta mail araay cadaaladii may mail araay banaad ka karaam ilaahay seenan ka dhul kulla ilaanka kala weeshal kase taas hadii la hal macnaa may buu ku gudufaday laha marka tan oo liyaab kale macnaa oo magaaladan geek oo saamee hoyto oo biilaanta irafaadkan yaalma eta umuta hadii in geek jidko shiid ana tubo ana gooy ama jidkan ba ana gooyo macnaa may hamaro ona era diinta islaamka may ku waras la qol dariiqo ina ku isugaa dadka badan oo tagayke jidadka hiriday macnaa hiriday waana masaajidana ka tukada macnaa may laa ilaahay yahay aan tukadaan leey faatiha akhriyo hoy jidna hiriday nankaasi dhaqul dariiq way dhaqul dariiq lama buu ilaahay macnaa ay diisbay ka sheegay in may laa yahay sagool may laa yahay lan cadaabo in ana nankaasi may laa yahay lidil waan la raariyo sheegas sharci islaam dadka geeka dhulka jidadka hiriday macnaa may ku deganay ittaqulla in ilaahay qofsadaano jidki furaansa yoona salaadiyo ansaxa nagada may laray umuteena may laray barwaaq ka halwaana assalaamu alaykum
ay abdullahi in kadambayn
dalmar eedan ma hadsanta in kadambaystirto way buuha koomkan un roogna ilaahay abuurday yah abuuri markii isha abuurdayna hadana qaabka la kashal badbaadaw amlanis xisaabiya horta isu hanin sheegay lankii muslim eho ilaahay wal gorodsi way la faday horta badbaadada an ku wiin in koreeytay qofki in isu xisaabiyo ka xisaabtama in isu dhimado ilaahay way baliyaha wal casri casarka ka dhaaraday inal insaana islaamka korsheeyey la fii khusrin khasaari hay tortilanka islaam ahayna maamal hagaana bini aadamka wal casri inal insaana la fii khusrin ila ladiina haddana haane aamanuu haan ilaahay rumaayo wacamilu saalixaati camal saalax ee lakooyo watawaasow bisabri sabarka qaadada watawaasow bilxaqi xaqan isfarhaani in hayna oo weliba oo mayabuaha khasaari ka sugan yaalari marka way la faday inuun in sabarna tanaasulaad badan suubina qof kasta haddii is xisaabiye wal badbaade aakhiri adduunyaba ka badbaaday qofka haddii isu ka fikira in isu aakhiraba aan ka xisaabtagna dulmi la ishaka kaha maamulka markaasa riid ku jira may la faday marka haddii lanku is has xisaabiyo ha ka fikiri waayo ishaas ku dhaadhici dulmigaas in isu kaha aakhiri intii liindirna way la faday maamulka markaas wadanka ku jira in oo walay qalad ee qobada hoobi taas la hel wal ku badbaaday haddii laakiin lanki dulmaha ka fikiro meel liindan booy faday maamulka ay tiina dulmalaha ka tali aakhiri adduunyaba wal ka beela wal ka faaydo ma jirta
هدي إذا أنما تسين أنا اسمي بها أنا عبد الله أحمد إبراهيم عرو إيوه اللي بيحيى إساق ديرو أو كل كيف قاضي دود وذاك أنا كل صوبي أرمود لولكم أنت بدن لسكاها يصير إيه أنا نقدر إيه كجرب بلدكم بيدو